kunsomesa
mugenda ne mugamba abantu oyo tayimba yekunkumula vaawo mulijjukiza nammu abalogo ne banzita mufiirwa omuntu bwe bw'obanga onsiimye ojjanga nga ndi wabbali ey'emmanju tunsiimira mpola mu nkukutu abalogo bagaana okumanya tokayana ggwe bw'oba onjagala munnaakuliraanya akosebwa eno ensiwa eyabeera kuvadda ku jjajja adamu mukwata ebitabo era bwekiyo tekigenda kufuuka ku nsi lutambulako twegendereza nze mukwano gwange asinga yono gyetammanyidde ebizibu mbagala nnyo nammw abalala nembasitula kabbeerabira nkeera n'entabaala emiruka mbanoonyeza ebizimba emyoyo naye muteekayo nnyo omwoyo kanninde mumala okwetegeka kuba sisuubira bbaddiramu kyono siwakirinda olulala laba abatammanyi babuuza abaliraanyeewo ntyani baana battwayimba sirina nsonyi nja kweyanjulayo bawonyeteba abalimba olulala yenze semakulu ow'olugave eryamanyi nalyo nkyalirina eryabasudde kasangwawo mweyeyitera obbamwira gyabafuusa ebisolo teriiyo munno ku nsi olimba tukkiriziganye ety oli omu bw'oyita mikwano gyonna galyagaani bw'oddayo bawenja obuuga omunda wandisangayo ate ebirala tokkiriza nti nno ntunula emikwano egiwangadde ennyo gyegyaba nkuseera kyewuunyisibwa naye nnaba emazayowo abantu byanfuna musajja atuzisa tuggwawo baana batta obulemu obudde kwafunya alabe ng'ali omu n'egiika muddemu ebyetuuyo asooka kino gakwekwekerera waliiraliirako omunkukutu kyava kunnyula alabe ng'ovaawo awululenga abwebwena ate lyamugambako ndi okola ki ekintu ekyo kimazeewo abantu temunnaba mukyaziika nnyo ndaba nkuma abalinze entaana naye baakola bifuusa obusagwa nziddako nnabanga mpakana nzikiriza abezaabanyoola akozesa kusaabira bafuulwa nsonga bangi balangwa bya buusanga neegwebanyazaakukkuluma naye bw'afuna obulungi omuzira akisa munyazi yekkusoona obisiba laba ensi bwesigadde matongo siyimba baana battunnanga ate mmanyi okulingiriza ennyo gye bujjako mulinde birango kubyenda bakisambye eddagala akujayeba olabanga asituka naawerekera kubanja okimanyanga nti ovudde mu kulyako akatono kaakati kufuuse kusiiba ekitalo amatabi negakweyo obulevu nze nali nanoonya abalimi munnange yee yanoonya abaguzi amakungula ne gasukka okunyuma nzere nzijankomaawo okumanya oba gwe baana batta okola ki mukkirize situdde mirembe kasita nalimanga mwerolera mwalaba gwe nasaawa essagazi eyali alatta yaawulula basajja be bagenze bisakiro nze musajja wonkozimba emirerembe mugirinde endayira lwakuba nnyumyanga olugero kwe katali giri olingamba wano waliddaweera essagazi nga bwe twalisanga okujja ogusiga okufuuka okusiko fenna tudde mwera okusaka omugezi alimu oba walala naye nnimire engatta enyoola seeyanguwa okugittaanye nnyo kubanga mulima mujjukanya amakungula ne gasukka obuzibu olima neyayinga amaddu okujjako okufa okwamangu kwe nninda kye mmanyi ng'empeera kwe siifa ndisaawa awalala musajja wommanyi nnyo akasimo okufa nkyogerako nga nkiddiŋŋana ndabye nkuma abafudde ebintu naye kati ni ngumaru ansonga bubuku ba musajja munolikamu nange siri tulantende ekibanja jende sebulu imbi na chuchu chano kwa mwimwanyi njagala kufuku kusiko nganate mabobu atukeka kakenge na msimba kawago mulijia jenjinienu kusaka nange nisa sanga barala Sobora, nuko kufanda gemu tana Banjini takateke densonga Kia wasenzete tutudi mirimbi Nemu kama ya yamba wiyambi Netuko makugate nimirotu Wakugata wasulwera sima yente singa Karangiti chakalina Wera wansure nukwero Yemu nange na surange chitemu Na yende mumaka nyingirirwa Afumbira liwokuru subo Watuli mama wako wafuwaza Ngane magato twala wiyambi Nibyama kwa vifulo rugero Wakazi wakaru yari nao Chokaba na batu uzivu Noli mora bingo vayo Kama kungula negaba mumu nyago Kalinzi walifuke nanda Agalinzi geya piko mwinga Gasituzi jensa umu vero mnyago Ganatera kubuza wempise Gasimengu muyanga kwa mao Katibwe mbako jenzi gitwa kalimo Nginda mungo kukwate Na madani mulindo kuziba Giranzi sako tuko tutono Abaganda bagira norugero Mtikabaka tatana ye Agalinza aga wicho mnyama Munange giga satiriza Ngagikula gavere maganzi Tegakaweba wicho mnyama Wanunzewe natiro munafu O munafu mbutu falia nyo Ndifu nekisambwe shirara Ndendi mampolanga njimusa Awanafava linde wete Mulinjula mpulu temirimba Awanafava linde wete Mulinjula mpulu temirimba Bugango onori alisagazi Nenfu nyoru kendo kulima Lita mulifuke sagazi Omwana wana miyaronda ira Mugenjini ifuke dungu Ngawe twalisango kujia Kamba ite banyunyunta Ababuru wakumanya galima Betu watu mungunu nyabakuzi Manekwe nalima na yafana gana Webada no musimbio kwa vamu Nibagavani la mungungotu Abantu waboneka sere kochi Bambule seji banja chiramba Nasenga mungululi echirala Katiru alikongo mundu Atomu pita genda kumatira Nekochi vale mwadevi ayo Abara mbara pakeyo usunyu Omulala kuliyo ukunja Abamumbala wakeyo usuju Omulala kuliyo ukunja Kaleba kulesa wenjimiro Uvaone kufuko kusiko Uvala wakususo kuzika Nevatuka wanonyatiza Nzena kakati nkukuruma Nekwena lima na yono mwenenya Na yeba uleba bonsusa Ukwa galuku lianga balima Ugangono kwalio kusiko Nemfunyoru kendo kulima Chita mujifuke shivira Ngawe twachisango kujia Utoke utemo kuzimba Na runo runyuru wakubuganga Ukufeta wabaranga rumonde Mzena limba zake toke Kubana temirange nsukusa Gevi kutambi somba tetwe Mbe unyo kwera vira omundwe ya kuburu nyuru zivu We katari jiri ngamba Situla kanto voku kalira Mpozi inga jitango mugave Achuka tuetiri nginganga Ndi umula kasanka katono Kasanze keba gaze tutuma Thank you. zifuse nsali Lwe muli manyati nanga Sembe guya kweni nagarama Mujanga ne muyambe memo Wendi wamfune kisambe shiralanga Jinsa waje musimbe nsujiu Zezangu era bubo muyara Zoso saori mieru ansonga Ulanda nezi suro buntu Nubu gujubu liango liubi Halimaziranku wado mulimo Nonye sigezi daja kuumba Uwe mkuburu boti okuka Gavana kutu kunja migongo Mkwe mkakarebu mkusaba Tandi koku nonyo busimo Uvuna sige mmele nesoka Zine nene zina koranga Tulioke tulavato mzira Alijana tuyambu kusaka Tulioke tulavato mzira Alijana tugambu kusaka Tulioke tumubuzi nsonga Jetwali magwe chave kweo Nimbye mutegeda abantu Uwe sula sula kukuruma Maneji hudeke yensonga Elimiro ya fuke elimiro Batimu sana kwege ndereza Umukwano kusinji mpao Kola wanga we mwari ya kugea Auduko giringo vau Uwalile mela uo kwembu yaka Ndabie mkuma wafude lintu Naba mute vanda tukwa kumioyo Abarala valwade vai Choke nimiro yoku mugamba Kansi kende zeshimara Mayebo waliba wechintu Njogete jimugambo mulara Mbatina sengu seye gobero Newe nsula sisha uogirako Ingira chiro ngansowera Nenkera mungo konga kanyonyi Mweva labata tenyo moyo Mweva lena kunga vidako Uwente wensula kukuruma Umutwe ya nonyi pembe